melody.
Beats.
Sifa ya urembo we na radha yake. Biji nyama nyama mafu. Simnajua koti la babu halikosagi chawa. Na mimi ndo chawa wake ye. Amenichagua, nichagua, nichagua. Kwake mina nawa, mina nawa, mina nawa. Dakitari kanipa dawa, nipa dawa, nipa dawa. Bashi ze paradise wana leo kachu, rukachu. Sikari nitapiga vita na maneno yao. Basi kushambuli wewe, yeah. Penye visirani mukarewe, yeah. Hey, bishani enough you are love truly. Wanapoza kabaraf na rudi skuri. Hey, bishani enough you are love truly. Wanapoza kabaraf na rudi skuri. Ashi the paradise wanalo.